Classic music.
Ulivyoje dabika umamae, yani wendo mauma. Itambele wako shangae, I'm proud of you my woman. Nishogo pie, wani endie, wa moyo opa mbio. Na kyo meki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganye usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
Brenda. Nibu mamae, yani wendo mauma. Yutambili wako shangae, I'm proud of you my woman. Nishogo pie, waliendie, wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotaba samu unishiham. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you, my woman. Me so go be you. Tawe no nyota ya kamchezo. Igarama kuna chade zojezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kasha vua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumwagi sera za kuja kukura hai. Me I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga kazi namba moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala
Livu jithabika umamae. Yani wendo mauma. Itambili wako shangae. I'm proud of you my woman. Nisho wapie. Yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkio. Fagio. Fagio. Fagio.
Stars. Niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la.